kilichofuata uliopita. Sala sina pili.
Simshike dio pores wenza kumando watu kisambona unakunywa peps adas kombona uches hizi seriously wes kula mtungi upombeke haya tena mademu mlokwa na bwana mkitoka hapa mtaachwa nipe tena kama demu umeolewa ukirudi kwa kwa talaka teme kwa na luka series of you of you series of you of you series of you of you bagala na luka series of you of you series of you of you series of you of you chama zwa na cheza oh, la 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 Chaza kivyake
ay 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 ay
Meli duto kama lege kila mtu aluke kivyake
ay 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 ay
Meli goma kama lege kila mtu chaza kivyake
ay 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 ay
Meli duto kama lege kila mtu aluke kivyake
ay 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 ay
Leo hakuna fagio hakuna mfagiri nani ukijona unapawalusha mabawa ewan hakuna fagio hakuna mfagirena
wemi namba supply
wanangu mtupa taratibu usizue tafalan mana wanangu wanacheza kama wana mashetan basi taratibu usizue tafalan mana wanangu wanacheza kama wana mashetan dada kibambi wasikatae usione aibu kikatae shoge angu tashusha vaibu kibambi wasikatae usione aibu kikatae shoge angu tashusha vaibu basi utashusha vaibu sione aibu tashusha vaibu na wanangu olo lo 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 machizi boti olo lo 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 olo lo 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 machizi boti olo lo 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 na masela na irigo
Masai, haiwezi divai kari wabura chini ya kai twende kamtomasa nipo mshika kwenye paja akaruka paka ikamata katanesko amenasa urataka akaichapa keki na yaka acha mbona utata matusi acha sije fungia basata umedata
na iligoma kama rege kila mtu acheze kivyake
ai 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 ai
na umdundo kama rege kila mtu aruke kivyake
ai 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 ai